fire, baby. Baby, pull it, pull it. So tete, tete. Too many ways I can hide.
Again.
I know you love me, and that love is true.
And I want them to know,
oh yeah, yeah, you're the one I love. One in the know, the one I want.
Hey, LP, I know.
DJ Ratgun.
Siku wa manane, jua kali nikawaka. Hali ambayo sikuizoea, hivyo ilinipa mashaka. Sikutaka tugombane, yeye ndo alitaka. Akawa ananililia, eti nataka talaka. Lile wale tunote na upendo ndo likanyauka. Nilitaka kuwa chizi mawe ningeweuka. Kasema tulia, tulia moyo, haya ya dunia ya sikutishe wala ya nitulia. Tulia moyo, haya ya dunia ya siku nime ama.
Wengine wapo, wapo, wapo. Mapenzi yapo, yapo, yapo tu. Wengine wapo, wapo, wapo. Mapenzi yapo, yapo, yapo tu.
Kosara, nipata wasiwasi. Ila nijipa moyo na tupa jiwe, tapata almasi. Sa nyingine nilifumba tamacho, ngamuona yeye. Ili nipata bukusahau moyo ni alikuwa.
DJ Rad again.
Nasema tulia, tulia moyo. Haya ya dunia, ya sikutishe wala. Yani tulia, tulia moyo. Haya ya dunia, ya siku nime ama.
Wengine wapo, wapo, wapo. Mapenzi yapo, yapo, yapo tu. Wengine wapo, wapo, wapo. Mapenzi yapo, yapo, yapo tu.
Una umeza roho, kifu wani kijidekeza. Umeregeza your eyes, wankosho roho. Me more uva ya kitop au dela na pendeza na uko natural much much love. Oh me more, yeah, like you, yeah, like you. Uwezi pata dunia ni arai jua upendo.
Come on.
around me. I know you love me and I love you too.
It's DJ Red again.
I know you like me, I know you feel me. So let me put a ring on your finger. I know you love me and I love you too.
Like tattoo every night and day, know how much you care. All the things what I do for you, well I know and I never give up. In my heart, there's no one but you. Oh my girl, you're my baby girl. Forever, be a day. Be no send anybody, girl, be there. Forever, girl, I there. I'll be there for you, girl. Forever, be a day. Be no send anybody, me a day.
Passini peki dogo, inanikosha mikoko. Na ulivyo shona mzigo, I will never let you go. Emerithika,
sana,
unachonipa,
sana,
nimefika,
sana,
sina mwingine. Emerithika,
sana,
unachonipa,
sana,
nimefika,
sana,
sina mwingine.
Girl, I wanna go another day. Girl, you make my money go, 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 go. Yeah, I wanna go another day. Hey, yeah, yeah. I wanna go another day. Girl, you make my body go, 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 go. Girl, I wanna go another day.
Hata wakikupinga, umefuzu kwangu nimesha kupenda. Haujui juu ya nini takulinda. Uoga wa mapenzi umefunzwa. Oh honey, honey, love sijiringa. Oh baby, homi nimesha kupenda. Oh no, 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 usije kunitenda. Uoga wa mapenzi umefunzwa. Hey. Basi nipe kidogo, inanikosha mikoko. Na ulivyo shona mzigo, I'll never let you go, go. Umenifunga kipago, na kwako bado nipogo. Usije nipa kisogo, I'll never let you go.
nipende ni kupende hadi tufanane. Kama kinyozi na nyembe ufe tuzikane. Udoye mifeo, udoye mideo, mie udio. Menyama dipao, menyama dipao, mie udio. Oh baby, lo 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 lo. Your love you gon' make me go lo 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 lo. Anywhere you day, I go for lo lo lo. I gon' love you today, tomorrow ro ro. Oh baby, lo 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 lo. Your love you gon' make me go lo 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 lo. Anywhere you day, I go for lo lo lo. I gon' love you today, tomorrow ro ro. Baby, don't tell lo lo.
Please, please, please. madui wamenizidi pesa na umi na shanga sijui au tuseme nina kibuli na kata wanidai si wadai ila na shanga wananichukia chuki zisizo sababu wanakinya mbuzi kafari ili asile apote ona wanavyo mwaga helu Mungu baba unitete Wana miriki mafogi fogi Wana shinala na midongote Wana wish hata nishiwe kodi Ni tange tange wanizome Ni mnyonge Ni mlilie nani kama si wewe Kisa tonge Wanafania waniondoe Minajikaza hivi Minajikaza hivi Minajikaza hivi Minajikaza hivi Minajikaza hivi
Nataka tutoke dina baby Ongeni na wewe Mipange mitik Wale check Unavu nilewaga mimi Wakati sina baby Wala noni I want to spoil you today Oh sheri Wala usogope Mfuko metuna Tell me what you want do mabu Hey hey mabu We can catch a movie tonight mabu
Toka nimesota sina pesa
Unanilewa sana baby Mda wangu unanipanga ugilizi
Tell me what you want to do mabu
Hey, hey, mabu
We can catch a movie tonight Mabu
Tell me what you want to do mabu
Sabuni ni ejiki Maji mweza keko Tucheze kidalipo Uko ulipo Salamu sikufikie Yameandikwa mandiko Usibamboga usilambe mwiko Kurude kwako mindoto Aku sitakia jirudie Nile nae kwa siku mara tatu Kama mgonjwa wa oma Nikiumwa napona Dozi nzuri ya nini lekona Pesu kalifika ngozi ya chatu Vya kupika ulichoma Pesu kaliunguza Unataka kurudi apana mana
Nilia na ya nakasoro Ya nini nipase viporo Ulinyasa totoro Bila ya kodoro Pensi kiberiti Siwezi kusaliti Yesabuni miejiki 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 Penzi kiberiti Siwezi kusaliti Yesabuni miejiki Miejiki Miejiki
Na 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 Ukiachwa chika Ukimwagwa mwagwa Mabovu ya nini kungangani Roo naisononesha Moyo na ukondesha Hakati ya ujapendeka Wapu wengi wanao kutamani Kaga kaenda kwa mama
Mdogo
Ya waja kumfu magaba
Majogo
Ya nini kujisononesha Toto mdogo wajipaga pesa bure Nile nae kwa siku mara tatu Kama mgonjwa wa oma Niki umwa napona Dozi nzuri ya nini lekona Pesu kalifika ngozi ya chatu Vya kupika ulichoma Pesu kaliunguza Unataka kurudi apana mana Nilie nae anakasoro Ya nini nipa siporo Ulinyasa tutoro Nila ya kudo
Shakoro Shantamani moja, shamonanga moja, shamtakanga moja now easy juku. Shantamani moja, shamonanga moja, shamtakanga moja now easy juku. Mbo nzuri na tabia, na sura unavutia, mishomizo maramia na watu dupu. Kama saloon na garamia Kaninda inanunua Mishe na changia na watu tu Abazu ule pole twende mami Nikutuwe ndani ndani Mahaba take over me Tuatoke kina nani Abazu ule pole twende mami Nikutuwe ndani ndani Mahaba take over me Tuatoke kina Shantamani mmoja Shamonanga mmoja Shantakanga mmoja Now is it you Shantamani mmoja Shamonanga mmoja Shantakanga mmoja Now is it you Shakorobo 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 Shakorobo
Utakacho Wewe na mie Pamoja mpaka kifo Na usitoke Kunipa moyo wako Tuwe pamoja Paka siku ya mwisho Shamtamani moja Shamonanga moja Shamtakanga moja
Kumbatie, nishikilie Deka kifani mwangu kumbatie, nishikilie
DJ Radigan.
Tango ni kwane, umeni janga msha. Swaga zako na mapozi, unaka two star. Oh, hey, unatoka mtangani we. Niseme nawe lugha gani, hapa Afrika ndo nyumbani. Sema uletewe kinywaji gani, yeah. I'm not a stranger, take it easy. Oh, yeah. Misbehave and give me a favor, my darling. Jungle love, let me give you jungle love. Touch me your love, let me give you jungle love. Jungle love, let me give you jungle love. Touch me your love, let me give you jungle love. Aye, 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 aye. Let me give you some love, let me give you jungle love. Aye, 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 aye. Yeah, yeah, yeah. Ay, yeah, yeah, yeah. Let me give you some love, let me give you jungle love. Ay, yeah, yeah, yeah. Oh, ay, yeah, yeah. Oh. Your shine so bright like a diamond. Your body Kim Kardashian. I swear when I give you jungle love, you won't search anymore. Them call me a robot. Tonight you can call me Mr. Loverman. Hey. Sinanga shida mi. But you are not a Mr. Chairman. Ooh. Sigida Dodoma, kwenye rinda la Cinderella, baby. Kwangala nyo, let me give you jungle love. Yeah, yeah, yeah. Jungle love, let me give you jungle love. Touch me your love,
yes.
Let me give you jungle love,
yes.
Pole pole, sauti tetele, usije ntesha nafsi. Kuku nipe mchele, maindinge dere, usije nyacha basi. Paka machoko, kitandani ni mafunzo ya kikomando. Nipe mama nipe nyumbara cho, kera umefua peleke bila chambo. Wanapata tabu, wanavyona, tunapendana. Tunawapa tabu, paka maji, wanaita mma. Mama,
it's DJ Radigan.
Sasambua, kimaliza kupika kazi yangu kupakua. Kimaliza kufua kazi yangu kukamua. Ukitaka mua, na umenya na kugea unakula. Uchungu wangu unaujua wewe. Uchungu wako unaujua gamimi mwenye. Pirika pirika za kukuna mwewe. Tuinyo inato wala zisi tusumbu. Wanapata kabu, wanajona, tunapendana. Tunawapa zabu, paka maji, wanaita mma. Mama, mama.
Kunyo mama usiwaze, gari la benki limedondoka. Hudumu meza jazo, usichanganye bia, usijetengeza bomu. Suka ukipanda baby zungushang, suka ukipanda mama kingishang, suka ukipanda baby katigang, 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 bakani dati.
DJ Ratgun.
Unavonyo shanga, unu kama Lady Gaga, matola kitanga, mkamu kama ya beza kibada. Wa usipige filimbi, utaita wengi, baby girl. Ili chimbo la mama timasai ya jengi, kabisa. Abara tuga mama kazaliwa. Yode umetema luksa mama goji gamba. Wa mama lewa tunde tuga teze gamba. Yebana kukoma kulita gamba. Pesa huna, gari huna, na sura nzuri huna.
Hello, it's me again, hey. Mr. Burudani, take away the pen. Pole kwa kuchelewa, si unajua foren. Na wapa vidonge kutuliza complaint. Kichwa, sijabeba kama pambo. Akili, nimetega kwenye chambo. Fulu, chaji na fulu bando. Ukileta, so unawekwa kando. Na maseke ukitete, muulize. Ila kama mapepe, tulize. Sema nae kama ulijua cheche imekuwa kasheshe, wezi kuzuia mvua wacha inyeshe. Sema nao wadese utawawa bure, sijalala nimeficha tumakucha, huku ndani ndo kwanza kumekucha. Vunja mifupa waulize nani kachi wa buchi. Leo kama ni kishindo tingisha, leo kama ni mzuka pandisha, leo kama ni maji mwagika, leo kama ni mnazi katika, leo kama ni kishindo tingisha, leo kama ni mzuka pandisha, leo kama ni maji mwagika, leo na kama ni mnazi katika.
Kama buchi limechanika, speaker zina kitambo napata chimbika leo. Yeah, yeah. Mama sita, take a picture, tunakikisha leo, 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 leo.
Hey, waweke warete mpira kati, nimeondoka kidogo tuva garanti. Niko online, nataka kuchati. I'm not finishing, I'm just getting started. Mazungumzo bada ya habari, cheza mbali, mana hali sio shwari. Nichanganye kama kachumbari, chumbi paka kwenye chai, hii ya leo kari. Mebugi step, webu checky checky, if I'm not mistake, umegeuza gazeti. Kitaka kazi ya jeshi, don't forget, ya kuna kukupeti peti. Ana maseke ukitete, muulize, ila kama mapepe, tulize, sema nae. Kama ulijua cheche imekuwa kasheshe, wezi kuzuia mvua wacha inyeshe. Sema nao what they say. Kama ni kishindo tingisha, kama ni mzuka pandisha, kama ni maji mwagika, kama ni mnazi katika.
Never turn the light. I know you love me.
It's DJ Rad again.
Oh baby,
vimbele mbele,
bale tantarira,
kelelelele,
wanuknuko baby,
vire vire,
kusisi awataweza,
and I want them to know.
Oh yeah, hey, hey, hey.
You're the one I love,
one and I know,
hey, hey, hey. The one I want,
I want them to know.
Baby, hey, hey, hey.
Oh my,
you're the one I love.
I want baby, one for your one baby. Drop it down baby. Show me you want to see. A little kupa mama. I say one baby.
You shake your foot.
Drop it down baby.
You shake your foot.
Show me you want to see. A little kupa mama. Yeah. Benzi ni shere, benzi pia vita. Tugombane patani usiri yetu ya nani. Aga, napome stare, ni vitu vya kupita. Hasa visi kuchanganyo, kanishusha thamani. Penzi langu sicheze kachura, iwe dance.
Iwe dance.
Kanifanya mchipu the rule, imagine.
Imagine.
Oh, marina, moyo wangu mwenzako mi mwepesi.
Mi mwepesi.
Nisiche kufa, kwa mapresha ufungwa iwe. Asa usitishwe na ya
Vilelele.
Oh, anapinga
Vilelele.
Eti kujifanya
Vilelele.
Kwa sisi ya watoweza. Oh, baby
Vilelele.
Bale tantarira
Kelelele.
Wanuknuko, baby
Vilelele.
Kwa sisi ya watoweza. And I want them to know.
Oh, yeah, yeah, yeah. You're the one I love.
Na, 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 na.
One and I'm home.
Na, 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 na.
The one I want.
I want them to know.
Baby, yeah.
Oh my.
mara kashikiria mwacha vimbe bichwa wallahi kanipatia anastahili sifa chumba kizima chanukia uturi kajifisha vidore nasimamia ukingoni nafikishwa kanikosha mwili kwa maji ya madafu
yendo koja ananifunza kucheza rafu
anichua tumbo la ngiri kwa mafuta ya karafu
nikichoka ananikanda kwa mabarafu
majabu majabu penzi lake la ajabu majabu majabu mahaba yake ya ajabu majabu majabu penzi lake la ajabu majabu majabu mahaba yake ya ajabu Kifuani unipaka harua mikono tende anazichambua anilamba kitandani humwaga maua mingine hata chembe siku anajua anitoa ushamba nanitake nini kwake nyombe sipewe iwe pemba machake chake chagwe mwenyewe kanipa pombe roho yake ninywe nilewe mambo shega ni mwake mwake mangaka msewe libandike penzi kama gazeti walisome tuadabishe sangara shombo vipweti tuangone nikila nilishe chapati za alizeti ninone tuwafungishe midomo uzi simenti tuwashone ananikosha mwili kwa maji ya madafu
yendo kocha ananifunza kucheza rafu
anichua tumbo la ngiri kwa mafuta ya karafu
nikichoka ananikanda kwa mabarafu
majabu majabu penzi lake la ajabu majabu 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 penzi lake la ajabu
Zako jicho chongo Kwa mwingine sioni tena Umenipa magongo niteme Niache kuchechema Tujiepushe na waongo Hawakosagi cha kusema Ulinzi nguzo chuma dongo Benzi tuwezeke na maemu Benzi langu la kisigua Na kupata ratibu Na miuno na inengua Washikwe na haibu Nathani ya wajajua Wando unaniharibu Mwaka humo na watakuwa Wakose wako watibu Wenipe mambo ya pwani Ati mwenzako na nenge Kanga moja begani Uno ulifunge tenge Mgubara mgupwani Kama unaruka senyenge Wenibinye kwa ndani Nitoke malengelenge
Saula
Mambo ya weke adharani
Saula
Kwani unamogopa nani? Uyaweke adharani
Nishangane si pesa Nilijikuta tu kivyangu eti mwanzoni ulinipenda Akabisha shetani huku kwetu lakimono kuniambia Yasiri nijulie mitandani ukweli ukaukimbia Eti musika ndo shetani ama nikiki unatafutia Ndo maombi yangu moyoni ya unishobeza ujaniambia Nisijitasi akilini Ona tunyaza bila mapeni Na leo tunamakari Nimekosa nini jameni Sulitakali marufu Uwape story magazeti Matusi pande mbili Kipenzi cha watu jameni Walitupenda sote wawili ila
Lola Yamemwagika haya zoleki Lola
Oh,
ndefu nimepobea hata uende kuroga
DJ Ratiga
na maneno na mbea kumbe una nguvu za soda kazi kunisema kwa watu ukiniona unazuga ugombana na mimi bado naona kama unanuka baba bado Facebook Twitter usijui bado hata Insta live ujui bado unapenda jinadi kujikuta unajua kumbe mambo bado achana nami Mwanzi yo long time mpaka leo gado Gini kisi la Wani gini kisi la Gini kisi la Wani gini kisi la Waki kugusa Yanakupanda Yanakupanda Waki kuchokoloa Yanakupanda
Choka kwa singo, natafuta mrembo Toka Mombasa, Nairobi Susumila, fanya maningo Nimpate pendo, ama Kiara Kobi
DJ Vatika
Vipi Vera Sidika, nikiwa nae Ama tani tenda, kama utile ni achane nae
Wabongo mnapenda kiki na masinema Mbona usiwe na shishi au zebe tuwema
Kiwaona warembo warembo waguse upote Wanapenda skendo skendo kama kina kote
Wetu wanapenda poti kuwa makini Bora uwe na poti au officialini
Ya nini mikiki mikiki tuapoteza muda Sema vipi tamiliki mrembo huda
Kwa kwatuwa waminiki shahidi buda Nilimpendaga kibibi haka nichuja
Nataka warembo wa Mombasa Warembo wa Mombasa Warembo wa Mombasa Nairobi pia
Unge subiri kwa sasa Subiri kwa sasa Subiri kwa sasa Unanisikia
Nataka warembo wa Mombasa Warembo wa Mombasa Warembo wa Mombasa Nairobi pia
Unge subiri kwa sasa Subiri kwa sasa Subiri kwa sasa Unanisikia
Bosi wako Diamond Kamganda Tanasha Na Benipo Nae Gwane Lisa Kanasa
Nami nataka Nipate kigoya sinipige chini Nika baba Awe kama mdori ulewa bwana king
Yeah baba
Acha masiara Lava unayumba yumba Kuna kina kajala Amisa mobeto na tunda
Wazuri ni wengi sana Nyumbani kwetu Tanzania Nilimtaka irini woya Eti akasema kawaiwa Ya nini mikiki mikiki tuapoteza muda Nisaidie rafiki na sagabuja
Wapatu wa miniki shahidi buda Nilimpendaga kibibi haka nichuja
shingo. Watch my love, love, bye. Love, bye. Why you was for single? Single. Walking on a now, was it? Was it? Ukitembea nyumba bingi bingi tofuni kipini shanga bangi nani pagami kiwili wili tukiwa wawili 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 miundo kihindi chori chori navyo jua kulisaka kachiri nani pagami kiwili wili tukiwa wawili 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 maonyesho navyo dondosha kaputa boki unobambucha wamera ukamini likesha walikutaka wakakukosa ehe dondosha dondosha ya
she's so fine. I'm a pendeza hata bila vipodozi.
It's DJ Rad again.
And I love she giving me overdose. I love the way you move your body. Unanipandisha mi daddy. Kachiri, kachiri, inuka funga kanga. Kachiri, matajiri, matajiri, kuto wanajipanga matajiri. Basi go down, ponyoma, fanya kama mbuzi ya megoma. Slow down, kwenye kona, mwisho wareli kigoma. Nikomesh, paka chini waonyesh.
Asa baby, nikomesh.
Masikio la kwako sisiki sauti yako nitandotoni. Nani kipapa sasi kuoni. Upo mbali babae. Upo mbali sana Unapokosa kupokeaga simu yangu. Ofu juu mwili ganzi na umana roo yangu. Naisi upo juu. Mbali sana
Kaza moyo nivumilie. Kese moyo siyasikie. Kaza moyo nivumilie.
Kwanza ungefanya tambiko upige goti usali nirudi salama. Pili safari sio kifo. Ivo so sichali nitarudi mama. Tena punguza kulalamika utanitenga mikosi. Mwenza kubado mambo hajajipa ila tukiume na fosi. Kapuku na saka nilete. Nami siku simame kiwete. Sichoki naongeza juhudi. Kutwa niko wima. Vimeja vya makusudi. Kweni ombe ushima.
Oh baby, oh baby.
Kaza moyo nivumilie.
Oh baby, oh baby.
Oh baby, oh baby.
Nimeshikwa na kipururu mama, wangu kipa nataka kuli. Nikapake kipururu mama, kwenye beti sama kuli. Lala, ameshiba nataka kulala, basi leta mtu. Lala, anambwembe kushinda chimanara, yani diko diko. Lala, ananoga katende kapere mendende. Anabahari mdi kasuru,
kasuru, kasuru.
Sama solti kwenye kuduru. Nyonya kama kandoro,
kandoro, kandoro.
Na kaganda kwenye chochoro,
chochoro.
Fanya kama una duku, duku, duku. Kinyume nyume una duku, duku, duku. Fanya kama una duku, duku, duku. Kinyume nyume una duku, duku, duku.
Oh my do, oh my dad. Do my do, oh my dad.
Sura
Zimevunda wananyune ya gerere. Wasifanye katunda waninyoe na nywelele. We sasambu wa sasambu, twende Arusha marangu. Taya muogo cha chandu, hadi cha nyuma cha kwangu. Ana bahari mdi kasoro,
kasoro, kasoro.
Sama solti kwenye godoro,
godoro, godoro.
Na kanyonya kama kandoro,
kandoro, kandoro.
Na kaganda kwenye chochoro,
chochoro.
Fanya kama una doku, doku wa, doku. Kinyuma nyuma una doku. Ameshibana taka kulala basi leta mtu kala. Ana mbwembwe kushinda jimanara yani diko diko kala. Ana noga katende kaperembe.
Fanya kama una duku.